Action Kid Supplier.com. Adobo MC Ambondole Mabegani. Wana vibe leo, wana vibe leo. Wana vibe leo, Marcela na vibe leo. Wana vibe leo, wana vibe leo. Wana vibe leo, Marcela na vibe leo. Wana vibe leo, wana vibe leo. Wana vibe leo, Matizo na vibe leo. Wana vibe leo, wana vibe leo. Wana vibe leo, Marcela na vibe leo. Yani sikia leo, acha ni washangaze. Baka soni jua waende wanitangaze. Yani sikia leo, mambo pambe. Apo kati nataka kusikia shangwe. Yani sikia leo, acha ni lewe. Ninywe pombe nicheze ni gale gale. Yani sikia leo, we acha ni tambe. Natumia pesa, yani nini jibane. Singeli ya leo, wanangu watuche sifi. Singeli ya leo, watuche jama piano. Singeli ya leo, tunacheza singeli kujamba. Wote jamba.
Nikakuta kikao cha wauni kafagamia pombe. Oya wauni wamenoki wamemtia makonde. Kakuta kikao cha wauni kafagamia pombe. Oya wauni wamenoki wamemtia makonde. Nikulize we dada Laila, pesa ina asila. Unaraka pesa ya sele utaweza kuila. Oya we dada Laila, pesa ina asila. Unataka pesa ya sele utaweza kuila.
Kajeto, kasema nataka mambo. We vidanda na kumbe ulijui tango kaja geto. Kasema nataka mambo. Na uyu danda we kumbe ya wezima. Yani bala.
Oya basi ngoma bila kule wante ichezanje. Nataka muje nilewe ni mwagirazi. Ngoma bila kule wante ichezanje.
Singeli ya leo wanangu watuche sifi. Singeli ya leo watuche jama piano. Singeli ya leo tunacheza singeli kujamba. Wote jamba. Kona cheka jamba.
Wakupwe mwesa ndorogo. Jaibanke wewe. Efanti.
Awe meneja mkadamu, meneja kanangi. Awe cheko mapesa. Amsalimi Big Smoke. Awe December 22. Awe Fizzo Champion.
Unajeta pepe, ete pepe teda. Ete unautamu kule kwa wafanila. Unajeta pepe, ete pepe teda. Ete unautamu kule kwa wafanila. Basi tuende tonyeshe uchezi. Tonyeshe utahila. Tonyeshe uchezi. We pepe utahila tena. Tonyeshe uchezi. Tonyeshe utahila. Tonyeshe uchezi. We pepe uchezi.